Canvas Records.
Kwanza kijitolea manguo sidai. Ile njia imepitiwa ndo size. Size yangu ni kafupi ka 9 inchi toshe kwa map design. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mishani grinder. Juna kumaini na mishani grinder. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mishani grinder. Juna kumaini na mishani grinder.
Sidong pon it. Giddy up na ride kama pony. Mi say sidong pon it. Break back na nadai siko sorry. Alakazim. Natoka na bazu na rudi home na Ben 10. Language news kia ni maweng. Mwaga euros wane kasta buge. Madahirot na haja reform. Pepeta, piga times 2. Madahirot na haja reform.
Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mishani grinder. Juna kumaini na mishani grinder. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mishani grinder. Juna kumaini na mishani grinder. Piga magoti unipati ya santi. Nanyonya sana kushinda pikino anti. Ampigwa shtika na mon msamiati. Hakuna kuchesa, hakuna masharubati. Kusema kunjanisha kiuno na upandishe. Steam na ukatishe, maini nja imalize saizi. Nasema dryland, mwe kinyasha tunnel. Red flag, katinuka kaoge. Palipo kupe sipo, nilipo kugrind. Ipo kazi palipo mimi na palipo mi life. Napenda njeri ukipa malipo 5. Kwanza
kijitolea manguo sidai. Ile njia imepitiwa ndo size. Size yangu ni kafupi ka 9 inchi toshe kwa map design.
Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mishani grinder. Juna kumaini na mishani grinder. Ninyadundo kana dunda kichapni. Nikuperozi niumize tumaini. Nakupa jina we na mishani grinder. Juna kumaini na mishani grinder.